Thuto ya borataro. Go kopana mmogo le bakeresete ka rona go re sologela molemo jang? Le fa gone re tshwanelwa ke go tsamaya mo dikgweng le go itshokela maemo a bosa a a sa siamang, re nna gone ka metlha kwa dipokanong tsa bokeresete. Go sa kgathaletsege dikgwetlho tsa botshelo tse basupi ba ga Jehova ba lebanang le tsone, le go ikutlwa ba lapile fa ba tswa tirong, ke ka ntlha yang fa ba dira maiteko a go kopana le badumedi mmogo le bone. Go re sologela molemo. Fa Paulo a ne a bua ka bakeresete ba re kopanelang le bone, o ne a re akanyetsaneng. Bahebera kgaolo 10 temana 24. Polelwana eno e kaya go ba tlhaloganya ka botlalo, mo go rayang gore re ba itse sentle. Ka jalo, mafoko ano a moapostoloi a re kgothaletsa gore re amege ka ba bangwe. Fa re ipha nako ya go itse malapa mangwe a bakeresete, re tla lemoga gore bangwe ba bone ba ile ba kgona go fenya diteko tse di tshwanang le tse rona re lebanang le tsone, mme seo se ka re thusa gore le rona re di fenye. Go re thusa go nna le botsala jo bo nnelang ruri. Fa re le kwa dipokanong, batho ba re kopanelang le bone ke setlhopha sa batho ba e leng ditsala tse re atamalaneng le tsone. Ga se batho fela ba re ba itseng. Ka dinako tse dingwe re ipelela boitlosobodutu jo bo agang le bone. Go kopana mmogo jalo, go re sologela molemo jang? Re ithuta go godisa tsela e re ananelang ba bangwe ka yone, mme seo se nonotsha lorato lwa rona. Mme fa ditsala tseno tsa rona di lebana le mathata, re a di thusa ka gonne re setse re na le botsala jo bo nonofileng. Fa re tsalane le maloko otlhe a Phuthego, re bontsha gore re tlhokomelana ka tsela e e tshwanang. Bakorintha ba ntlha kgaolo 12 temana 25 le 26. Re go kgothaletsa go tlhopa batho ba ba dirang thato ya Modimo go nna ditsala tsa gago. O tla bona ditsala tse dintseng jalo mo basuping ba ga Jehova. Tswetswe, o seka wa letla sepe se go thibela go tsalana le rona. Dipotso tsa poeletso. Ke ka ntlha yang fa go nna gone kwa dipokanong gore sologela molemo. O ka rata go re etela leng kwa Phuthegong ya rona gore o tlwaelane le basupi.